You feel good. You're that. That's good.
Well, it's always, as I've said before, I was happy.
E tlile jalo ka metla jalo ka ke boletse pele ka thaba ba itse ho nna a reng ka tlhunya morena.
I believe David made that statement once.
Ya hola ke David ya hlaisa mpulelo eo ka motho o mong a reng ka tlhunya morena.
I don't know any better place.
A ke tsebisa ba ka se sense molemo ho ka ba o sona le lona le a tseba ha e se ka tlhunya morena.
Now tonight we are
jalo bo siung bona re na le bo mphato ba itseng mona ba tswang kwana Georgia.
Mohlomo
ba tla ganela tlase moo kamora dijo bosing bona
mme jale
he re tla ba bangwe ba bona ba tswa tlase kwana ke a golwa ga le tla sala mme ntlo efe kapa efe e re nang le yona e buletse lona mme gape la boraro bosu re tswele pele ka thuto ya serona mme e re ga morena rata le sonta se tlhatlhamang gape mme gape chetakwa e kala motlhala a tshelela.
All that's got your vacations planned, we're
ka ona lona ba rile mphomolo tsa lona re le tsena go e kholo e babatsehang Chautauqua.
That's where we always have
ke hona mo re re bile nako e tlotleang ha kana ha o mathule a maholo a holo kana go tsene re tla re ka mathale mohlomo eng ka ho ka bang ke nahana re khone ho kenya dikititse le shume ka mono ha bonot empa ka tlwaelo ke a gola ngwagola re ne re na le dikititse ka bang supa ntho e kang eo e le sebaka se tletseng tswete empa go na le sebaka se sengata sa o ema le ditulo tseo baka di beyang gotlhe ka
nne
ka baka leo ke gona mo re shebileng
teng
mme re thabetse go bona bongata ba baena ba rona ba bareri ba le teng ke ga ke kgone go gopola lebitso la enwa mona morongwa moina humes le gaitsedi Humes na ke wone ya dutseng mona gantle le bana re thabetse go ba le bona re thabetse go ba le bona morongwa ba bang moina Pat moina Dalton mme o ba bangata jena moina Bila gape ke bone moina Collins metsotswane e mmalwa e fetileng mme o go ka batla go ba boima go ba bitsa ka ofela empa re thabetse gaholo ba le lona ka tlhong ya morena bosiung bona moina Neville eno ya rateyang ya mogolo ya dutseng ka moraka ka mona a tle a rapele le nna re santse re ruta lentso Charlie ke thabo go bona wena mmo le kgaitsedi Nelly bosiung bona le bana gona ke mme ka tlwaelo thuto ya bebele gaholo e batla e le
ee
moina Welsh nna ke fela ne ntse ke o batla ke a o bona o dutse morago mono jwang.
Bible teaching is usually a little tricky.
Tutu ya bebele ba tlaetse di bana hanyane ka e ya tseba e ka go tsama o dimale khale le sesane re bitsa jwa.
But we just feel that maybe at this point and at this time it might be good to kindly bring the church to
empa jalo re ikutlwa fela e ka mohlomong sebakeng sena le nakong ena ga e ka ba ntho e molemo go tlisa kereke go seo ke naganang kutlwisisong e phethaetseng boemong bo ba seo re leng sona go kreste jesu
mme
ka nako tse dingwe ke dumela ga thero e le ntho e babatseyang empa ka nako tse dingwe ke a dumela moena Bila gore thuto e feta goo e ka e gagolo
kerekeng usually catches the sinner.
Jwale ka tloelo thero e tshwara moetsa dibe e mokinya tlasa tsuo ka lentswe.
But teaching places the man.
Empa thuto e beya motho madulo a seo a leng sona.
And we can never rightly be able to.
Mme le ka motlha re ke ra gona go ba le ditumelo gantle go fitlhela re tsebile seo re leng sona madulo.
If the United States of this fair land.
Jwale ha United States ha naha ena e ntle mona e nthomela Russia jwalo ka lenqosa la setšhaba sena Russia jwale ha e ba ba nthometse Russia semolao maatla otlhe ao United States e nang le ona a ka
morata
lentswe la ka le tshwana le la United States hantle ha e be ke nkuwa jwalo ka lenqosa.
And then if God has sent us
me jwale haiba modimo a re rometse go ba manqosa a hae
all the power that's in heaven all that God is all of his angels and all of his power
mata othe a modimo so le so modimo a leng sona manyelo yohle a hae e ka sita le mata othe a hae a tsietsa mantswe a rona haiba re tletse ka nepo re le barongwa ba rumilweng batho
God has to honor
modimo lo ke tsho hlompha lentswe.
For he has so solemnly written, That whatever you buy on earth, whatever you loose on earth, that
will
I give unto thee the keys to the kingdom. All such great promises he
says.
And I am after the other day, if many of you are supposed to share this morning to hear as I try to.
Minna o ba o fetetsa tsileleng ha ba bongata ba lona bone bo le teng mona ke le kanya jwa lo seng hona ho nkutla ke le ka mogweng wa ka o ithobileng o nyatsiang ho hlalosa pono ya le hodimo e o ke e bone le ka motlhang ke ka leka ka tsela e fe fela ho belala ntho e fe fela e o motho a ka mpolelang hore modimo o ba boleletse yona.
I believe it even if I didn't see it in the scripture. I would still want to believe that brother's word.
I would still believe it.
And if there's anything that burns within my heart, and I hope it never.
Me ha ba hoena le ntwe tshisa ka pelong ya ka. Me ke a tshepa e ke ke a tlwa di dimong tsa ka tsetlang. Ke hore le ke ka lebala ho etsaetsing ho seng ha sonta se fitileng jwalo ka veke.
It has done something to me that's revolutionized.
E ntse ho hong hona ho phetotse mo phelo ba ka.
I do not fear. I have not one fear.
E le nngwe ya lefu.
Death has no fear.
Lefu ha lena tshabo ya letho.
It doesn't for you if you just understood. Now maybe you would have to have the experience to know it because there's no way to explain it. You cannot find words because it doesn't play the English
dictionary because
it's in an eternity. No yesterday, no tomorrow.
That's all past tense.
I feel present tense. Never a cease. Just that glorious
heat. Something.
And there can be no sin, there can be no
judgment.
And if I may have the privilege of seeing it, which maybe if I do not, but if I have the privilege, and it was, that God let me be caught up
empa haiba kinalo monyetla mine le hore modimo o ntumeletse ho nkela hodimo ho bona ho hong nka le bisa ho ma hodimo ape.
And then I believe one in the Bible by the name, I believe it was Paul, that
me hape ke a dumela e mong ka bebeleng ka le bitso ke a dumela ne le Paulos ya ileng a nkela hodimo ma hodimo a boraro.
And if it was this glorious in the first heavens, what does that third heavens
me haiba no totle ha kana ma hodimo ape le ma hodimo a o a boraro a tshwere.
No wonder he couldn't speak of it for 14 years. He said he did not know whether he was in body or
not.
With that great apostle, not to share his office, but I can say with him, I don't know whether it was in body or alcohol. Only thing, it was just as real as I'm looking at you. And I've always wondered about if I'd passed by.
I'd passed by.
Haiba mahlaka
le libitleng a senya a bola.
If my ears,
haiba ditsebetsa ka di siteng mona go se hlole di utlwa hape.
And if my blood is all
me haiba mandia ka hohle a se a khutletse morao me ba hwa misitse me a le metsing a mangata ka palerole.
My mental faculties, my brain, di tsaka tsa kelello di seletsa ka tsa boko di timetse. Then How would I be any more than just a spirit?
Nenga ba teng jwang ha isifela ho ba moya o fufang hohle.
That wearied me. How would I like to say hello, brother?
Kamo nenga rata hore a he moina pet. Oh, a se le thabo ho bona.
Hello, brother.
A he moina Neville. Kamo ke batang ho bona.
But I thought, well, if I don't have anything to see with,
empa ke nahane che jwale ha ba ke sna honka shebang ka hona ho simolomo ka buang ka hona o bodile ke lo re.
How would I be able to say hello, brother Pat?
Nenga kwa na jwang hore a he moina pet. A he moina Neville. Kapa jwalo jwalo. Hela Charlie.
But now I know that that's wrong.
Empa jwale ke a tsiba ho for size.
For it is written in the scripture.
O ba ngo dilo mangolong a o kireng ha e gahlang.
For if this earthly tabernacle be dissolved.
E fela mo santu ena ya le fatse sinyang. Rna le yengwe e re emetseng.
Another tabernacle that has eyes.
Tabernakele engwe ena le mahlo ditsebe dipounama dithotsa kelello.
If this earthly
ifela mohlantlo ena le fatsi e sinya. Ena le million ka populetsang bona ho gona ho bua.
And now it comes to me just now that
Mijalo wa mpitela hona jwale fela hore Moshe ho ba ashe lo ba ka rali bitla le sa tshwauang ka dilemo tse magolo a robedi.
And Elisha had
le Elisha a ile ho dimo dilemo tse magolo a mahlano pele ho mo.
But on Mount Transfiguration, they were found talking with Jesus. After Samuel had been dead for at least 3,000 years,
and the witch of Endor called him up,
and she fell on her face, and she said, "You have deceived me,
because you are Saul."
She said, "Because I see gods." She was a heathen.
Sorry, kaoba kibona midimo.
I see gods rising up. And Saul couldn't see him yet, and he said, "What does he look like?"
Describe him to me.
Said he's thin, and he has a man-hole on his shoulder. Said that's Samuel the prophet.
Or ke Samuele e mo profeta. Munyulele kwano mona pelaka.
Ke batla le hloko re Samuel o na saka la hlola ke sipa sifi fela sa botho ba hae. He was still a prophet. He told Saul.
E sa le mo prophet a bolela Saul hantle ho tla etsa halang tsatsi le la hlahlama.
So you see death does not completely.
Ke ba ka le le a bona le fu ha le re nyinye fatse ka botlalo na go e o rellang re meketsa re bokolla le bitle.
It only changes our dwelling.
Lempa le fetu la madulo a rona fela.
It takes us from a place. What is age?
Dile mo di bulela.
If I live one more hour, I'll outlive a 16-year-old person. I'll outlive a many 5-year-old. Age is nothing.
Dile mo asi leto.
We're just set here for a purpose.
Rempa rebele mo na fela ka morero ho etsa ho ho.
Well, now many of these little you've raised your children. There's a place for you. Speaking to an old doctor yesterday, one of my doctor friends,
87 years old,
and his sister-in-law is here at the church tonight.
Me hang fela ke kalela ho bua le ena a edisa sefatlheo me a mphethela ka letsholo la o tsoma leo a neng a leng ke dilemong tse ngata tse fetileng kwana Colorado yona naga eo ke tsomang ho
yona
ka o hlasimoloa le o ela ho o kalo fela mme ka re ngaka ke nako e ka kang o sebetsa bongaka jwale a re o sa anya
mme
tlase kwana ka re mme hangata a re ke ne ke sebetsa ke nke koloyana yaka ke gwese mekotlana yaka ya kgana pereng ya
I took the little satchel.
Kinkili kesenyana, make it true. Mikare eabo, Teosale Bobole, Saka, whatever bedding so unkile, Dochi How, Olega of Manan to Monganana Emunian, Absurin Kimala Alin Ting, Kabame, Yamasabin Apele.
That's right.
hore hantle a holo.
Now I said, you know, doctor, I believe across.
Mekaru wa tseba ngaka ke a gola ka nqhano ho moedi ona o gaohanya mona pakeng tsa o shwa le ho sweswe. Modimo na le tiro bakeng sa dingaka tsa kgale tse sebeditseng ka bokgabane hakalo. Dikeletseng ngaka tsa kolla mahlong a hae mme a qalella ho la phamisa matsoho a hae a tetemang le hore mwena ke tshepa jwalo. Lefatshe ne kwana Modimo a hlola moya wa motho seo a leng sona. Yaba ke mo fa lengolo lena le kgathollang.
Many times plying through those.
Anga taule ba masimu ao ale fifi asurete bosiu le ka o thusa motho emo.
Maybe never get a.
Mohlomo ntlelo amoela peni ile ngwe bakeng sa hona empa ho ituketse.
I said Jesus said in the scripture, blessed are the merciful for they.
Le ka re Jesu o boletse mangolo ho le hlonolo ba mo hau ho ba batla hauhelo.
And that is true.
Me ho ke nnete.
Tonight we want to set the church.
Nebo si mbona re batla ho lusa kereke tutong tsena tse tharo ha modimo a dumela mogwa le hore keng se lokelang ho shejwa ka pele seo re leng sona.
We're going to begin at the first chapter of the book.
Re tla qala kgaolong ya pele ya lengolo la buka ya Paulosi ho Efeso.
And we're going to take the three first chapters.
Mme re tla nka kgaolo tsa pele tse tharo thutong tsa rona tse tharo tse latelang ho leka ho nka kgaolo ka bosiu ha re ka kgona.
Tonight, Wednesday.
Bosiu mbona la boraro le sonta se hlahlamang hoseng.
Ephesians the first chapter.
Now,
as we study together, I'd like to say this, that this book of Ephesians perfectly parallels the Old Testament.
Hore buka ene ya ba Efesi tsamaelana le Joshua Testament ya kgale ka o phetha. Ba Efesi buka ya ba Efesi.
Now remember, if we happen to get just a little off.
Jwale hopolang ha re ka tso hanyenyane thutong ya hao o mpe o re tshwarele mme o re mamelle motsotso. Pele re phetla a re mo kopeng gore thusa re sa inamisa ditlhoo tsa rona.
Lord, we are approaching thy holy and sacred writ.
Morena re atamela mongolo wa hao o halalelang le o kgetheileng e leng o tiileng o feta mahodimo ohle le lefatshe.
Are we reading this word called the Bible that both heaven and earth will pass away.
O ba re bala lentsweng le bitswang Bebele hore maodimo le lefatshe di tla feta empa lentswe laka le keke la hloleha.
Then upon this solemn hour that I.
Ha o le jwalo horeng ena e mahlonoko eo ke tlang sefaleng sena bosiung bona ka pela ba rekilweng ka madi a hao.
These precious darling mortals that set here tonight.
Batwana bana ba khabane ba ratiang ba buswang ke lefu ba dutse mona bosiung ho fupara tsheponyana engwe le engwe eo ba ka efihlelang ho tisetsa lesedin leo le tlang.
A
o ke o lekane hakalo bosiung bona ho modumedi ka mong a tla bona sebaka sa hae.
And everyone who has not yet come into this great fellowship.
Omme emole emonya esongwe ke ne kopanong ena e kgolo. A tla hatela ka matla mmuso wa morena le o kokota monyako o fitlela molebedi a bula monyako.
Granted, Lord.
We
are reading in here where this Bible is of no private interest.
Re bala ka mona mo Bibele ena e seng boitlhalosetsong ba motho.
God forbid that I your servant.
Modimo hanela nna mohlanka wa hao kapa mohlanka ofe fela hore a ka leka o kenya boitlhalosetso ba bona lentsweng.
Let us just read it and believe.
Are le baleng fela mme re le dumele ka mo lengodilweng ka teng.
And especially we shepherds, we pastors who someday will
rona ba lebedi ba o tsatsile leng re tla kopana kwana le fatshe ne o le tlotlehang le mehlatswana.
We'll stand in the presence of the Lord Jesus and we'll see that generation come up of Paul.
Merita ema ponte ya morena Jesu, merita bona muluko o onyuluwa wa Paulosi, wa Petrosi, wa Luka, wa Mareka, le Mateo le ba o bohle, le o bona ba ahlwa mo le maqulwana a bona.
God grant that I can lay 10 million trophies at your feet. While I humbly crawl.
Modimo nkabela hore ke tle ke hlaise million ya dikgao maotung a hao. Ke santse ke gasa ka boikokobetso le o beya matso a ka maotung a hao a gabane mme ke re morena ke ba hao.
Oh God, fill us freshly with.
Oh Modimo re tlatse botsa ka moya wa hao le ka lerato la hao le molemo wa hao.
And may we, as the poet has expressed.
Me arona jwalo ka ha moroki a hlalositse thokong dilemo tse ngata tse fitileng.
dear dying lamb, thy precious blood shall never
go nyana e mosha e shwang madi a ho amatle a ke ke a fellwa ke matla a ona o fitlela kereke ya modimo yohle e rekilwe e bulikilwe e sehlolo e sitwa hape.
And ever since by faith I saw
me sale ka tumelo ke bona molapo o kopotsang o tlatisweng ke maqeba a hao.
Redeeming love has been my theme.
Le rato le lepolane sale e le motheo wa ka me tla ba lona o fitlela kishwa.
Then in a nobler, sweeter song he goes
me ka thoko e gabane e monate o tswela pele ka hore
I'll sing thy power to save. When this
kita bina ka matla a hao a pholosa ha le leme lena le bebenyang le hwiliang le robala ka khutso le bitleng.
Then the grave does not hold
me ha pele bitla ha le a fuparela bana ba hao lifu la letho.
It's only a resting
empa ele nnalo ya rona ya phomolo ka pannalo ya rona ya botshabelo mo hona ho bolang hona ho tla apara ho sebole. Re ke re bona sena bosiung bona morena ka ho hlaka jwalo ka re neilwe hona ka lentsweng.
Give us understanding.
Me ore bema dilo morena, dilong tsa rona ka tsa tshebetso, re tle re sebetse ka botshepe o fitlela o ite.
We ask this in Jesus.
Re kopa hona le bitso la Jesu le bakeng sa hae. Amen.
Now the book of Ephesians as I was just saying.
Joale buka ba Efesi, joale ka ke sa tswa bolela.
To my opinion is one of the greatest books of the New Testament. It leaves us
ere siela hore sa pele mo bo Calvinism bo mathang ho dimale kala lele le bo Arminianism bo mathale kala lele.
The book of Ephesians draws it together and
empa buka ba Efesi kopanya hono mo me be ya kere ke madulo.
Now I typed it with Joshua.
Jwale ke ba pisitse le Joshua.
If you notice, Israel was brought up out of
Egypt. Aibale hlokometse Israel e ntse e gepeta. Ne ona le megahlelo e meraro ya leeto la bona.
One stage.
Mogahlelo o mong e le ho tloa e gepeta. Mogahlelo o latelang e le ho hatata.
And the next stage was
Ne mogahlelo o latelang e le Kanana.
Now Canaan does not represent
Jwale Kanana ha e tshwantse ngwaha wa dilemo tse sekete.
It only represents the age of the
empire tsansa mongwa wa mohlodi le gathela ho hlola.
Because in Canaan
ka ba ni kwa na Kanana ba ne ba bola ba tshisa lo hapa metsi.
And there will be no death in the
mountain. Me o ke ke ha ba le lifu di le montse sekete.
But another thing that it does
empantho engwe hape e o yetsa itisa tokafatso ka tumelo go ba dumela ho moshe me ba tloe gepeta.
Sanctification to following
halaletse ho latela tlasa topalo ya mollo le pheko ya konyana e hlabilweng le ho tateng.
And then entering into a land that had been
entano ba ho kena le fatshe ne ne le tshepisitswe.
Now what is the land
jwale le fatshe la palo ho modimo wa testament e ntsha keng.
The promise is the Holy Spirit
allo ke moya o halalela.
For it shall come to pass in the last days,
I will be able to do it.
And Peter said on the day of Pentecost,
Me Petrus ka tsela Pentecost ba anke thero ya hae me arere.
Repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ.
Akang emuli emwa lona me le kolobetse ka le bitso la Jesu Kriste tshwarelong.
To remit, to forgive.
Ho hlakola ho tshwarela ho tlosa ditlolo tsohle tse fitileng.
Did you notice Joshua
ile ba tshila Jordan?
Joshua said, go through the midst of the camp.
Joshua are howlang haradi aelo le hlatso di aparo tsa lona le khalaletse emole emong a lona me mona emole emong a ska tamela mosadi wa hae.
For within 3 days you'll see the
glory. Oba o so le matsatsi a mararo me le tla bona khanya ya modimo.
See, it is a process of getting ready.
Le a bona ke khato e tswelang ho itukisetsa ho amohela tshepiso.
Now the promise to Israel was God gave Abraham the promise of the land.
Jwale tshepiso e yang ho Israel e ne le hore modimo file Abraham tshepiso ya lefatshe la Palestina me ne tla ba le ruo la bona ka mehla.
Me bana ba loketse ho dula lefatshe le na ka mehla. Now They come three stages
into the
promised. Now watch it's perfectly tied to the New Testament. Now this is, I've said, this is
some of you. Some of you precious Church of God, so forth. Lesi dumela hona o thonga empa e shebeng ka hloko fela le le shebe dipapiso shebang mele bone hore na se baka ka seng ha se otle ka o phethala na
there was three stages of the journey when we are justified in raro ya leto
ne una ne mekhatlo e meraro ya leto lena
for we are justified go ba re beile ba lukileng ka tumelo ka o dumela ho morena Jesu Kriste
go tsela le fatshe la e gepeta ho tswa teng
me hape lo halaletso ka nyehelo ya madi a hae. Wash from our sins and become pilgrims and sojourners, claiming that we are seeking a land, a city that is coming our promise. So did Israel in the wilderness, sojourners, no place to rest, traveling night and day, but finally come to the promised land.
Empaketelo ha fika le fatsi na pallo mo ba ile mba dula fatsi ke hona mo mo dumedi a fitlan teng
he comes first ilo fika la ke mitemo ba hore ke moetsa dibe then he is separated by
anto arohangwa ka metsi hlatsuye ya metsi ka mat
and are the washing other
mika pa hlatsuye ya metsi ka lentsing ka rialo ho dumela ho morena Jesu Kriste
then being justified by faith ape ka obela lukile ka tumelo o fetwa
monka kabelo le ba le khotso ho modimo ka Kriste
baptized into the name of Jesus Christ to omit him into the journey. You get it?
You get it?
Into the journey, then he becomes a sojourner and a pilgrim. He's on his journey to
where the promise that God made.
Israel had not yet received the promise, but they were on their
Israel
and Soka
Yamola Tepiso, Empa Banabale Ton Labona.
And without Mintelo Saisa, Utusisan Kapoote, that's
Yohana Molo Namanazareni, the Pilgrim, Holiness, Libajo, Lewilente,
because Israel, when they come by Israel and Mosavanabafita and Malonia Kadesh Bania,
Mosadi Suela di Tila, Medir, the Fats Leo Little Wall. Empa ba bang ba bona ba khutla ka polelo e reng re ke ke ra le hapa ho ba metsi eo e haeletse ka marabo a phaming le jalo jalo empa Joshua le kale ba tsala ka thoko me ba re rena le matla a fitisang ho le hapa
because are there already signed up documented
ka ba kala dipolelo tsa bona tse ne di se di ngotswe di signilwe ba dumela mesebetsing e mmedi ya mohau tokafatso le kgalalelo me ba hloleha ho tswela pejana
and listen that whole generation perished in the wilderness.
Moloko ohle wa timela le felle.
But two, that went over. Aisi baba
be di ba kene ne fatse na palo le ngkhutla ba tshwere bopaki ba hore ne le fatse le letle.
Mere
ne rena le bokgoni bo fitisang ho le hapa ho ba ine le tshepiso ya modimo.
Then instead of the people going on receiving the
Holy Spirit, receiving the power of God, God signs wonders,
they felt that it would break
down
their tradition of doctrine. And what happened to it? Perished.
Right.
But the believers, the Caleb and Joshua outfit, that was going on to the promise. They moved on.
Empapa Dumedi, Sopasak Kalibele Joshua, Bani Mahabile Sepison, Batola Pinotena the Fatsing, Luhapa the Fatsing, Miba Ahale Fatsing, Jola Kalifa.
And we never stop at justification, sanctification. Minika Mosa,
Ari Emisi Tukafatong, Halaletong, Ari Mpili, Kolobetong Yamweo, Halalelang.
Let's not stop. Are si emisu u dumele ngomore na Jesu mo kolobetswa. Re si emika o bani are hlekisitse bo pilong ba sibi. But now we press down into a position.
Empa jwale re peseletsa ho kena boemong tshepiso ya kolobetso ya moya o halalelang.
For Peter said on the day of Pentecost, for the promise is unto you and to your children. Wa Petro so bulets ka tsela Pentecosta ho ba Paulo ene ya tseletse lona le bana ba lona le ba le bule ka ho fela ba mo rena modimo a rona a satla ba bitsa. So Ephesus here sets us.
Ka ba ka le ba Ephesus mona ere be ya jole ka Joshua ka madulo.
You notice Joshua
Hlokomela Joshua ka morao ba tshilele lefatsheng le o hapa lefatshe ya ba o arola lefatshe.
Ephraim here. Manasseh.
Ephraim mona le bo Manasseh mona le yenwa mona Gade mona Benjamin mona. A arola lefatshe.
And notice
Mile hlokomele o hona o tshisa pelo tsa rona fela.
Each one of those Hebrew mothers giving birth to those children.
Emule emu wa bomme ba ba Hebrew ho tswaleng bana bao. O buletse sona sebaka seo mahlabeng a ambele. Mo ba tla ba beilwe teng le fatshe la pallo.
Oh, it's a great.
Oh, ke thuto e kholo.
We can only go into it in detail.
Ho la re ka khona o kena ho yona ka o khatlhola. E leng ho ka nkang di hora ka mora di hora. Satsile leng arse le hlobise kereke ya rona. Ke ta rata ho tla le ho nka kgwedi kapa tse pedi sekolokoto. O dula tabeng eo fela hantle.
Watch when they each one of those mothers when she
wana mo sababa emule emu wa bomme bao hane a bitsa Ephraim
mo sa
aneng a le pelei
positionally placed him
a me handle madulo mo matwai aneng a eme ka hara oli handle fela emule emu wa bona sibakeng sifi ka pasifi so ba nembale ho sona.
And Joshua not knowing this but by inspiration
Major Shuan tlelo tsiba hona impaka tshumetso ka o etola pele ke moyo hallang ka mora o kena le fatshe na palo a abela monna e mo le e mo ntshepiso ya hae hantle fela se se pisong ke moyo hallang ka tswalo mora o kwana.
How that God has set some in the
ka mo modimo a beile mbabang ka kerekeng ka mahlaba a bona a pele.
Oh,
ka no go tsedi mba sisimoa.
When a church is growing,
na bom eo kereke e fielo antla sa tuzu ya le fatshe le ka ntle. O dumela o morena Jesu ka hore tshepiso ya moya o hallang e tile a ka lo fela ho rona jwalo ka ha e bile Pentecosta.
How they grown
ka mo ba fielo a le ho la mahlabeng a bona a pelei.
But when they are born and positionally born into the kingdom of God, then the Holy Ghost has set in the church.
Empa ba tswala lo tswala madulo mmusung wa modimo iba jwale moya o hallang o beile ba banka kerekeng ba bang ba apostola ba bang ba profeta ba bang ke ba ruti ba bang ke ba disa ba bang ke ba boledi.
Then he's given to there
me hape o abile ka mono ho bua ka dipuo phetolelo ya dipuo
knowledge wisdom
tsebo bohlale dineo tsa phodiso mefuta yohle ya mehlolo.
Where the church is always trying to take something from the
church.
The church is always trying to take
something from the church.
But don't do that. You can never raise corn in
Ephraim's corner. You've
got to take your
position in time.
Oh, it gets deep
in this community.
How that God puts come on modimo abeyang emong ka kerekeng
ho bua ka dipuo emong jwale re nile ra rutwa ka makgetho a mangata re loketse ho bua ka dipuo bohle ho ho phosa re loketse ho yetsa bohle che ha re a lokela ba bo bohle bana ba sa etseng thoe lengwe emo le emo emo le fatshe ne le abijwe lo hlopta ka tshusumetso.
Each one I could take the scriptures and show to you exactly that
me emo le emo nganka le ngolo le ho le bontsha yona hantle hore o abaile hantle sebakeng seo ba ne ba loketse ho ba o sona madulo ka moo halofo tse pedi tsa merabe di ne di loketse ho dula mose ho noka ka moo bomma bona ba ileng ba meketsa hono tswalong ya bona le ka moo tulo ka nngwe e ne ke loketse ho ba ka teng mme jwale ho ba o kene ka hare ha o bolele hore o ka ntle o lokolotswe ntweng o sa loketse ho lwanela kgato e nngwe le e nngwe ya mobu o o hatang hodima ona.
Canaan did not replicate.
Ka ona wa bona kanana e ne sa tshwantse le hodimo le leholo. Go ba ke ntwa ke le mathata le dipolao le dintwa le tse jwalo.
But it did represent this.
Empa e tshwantse hona hore e tshwanetse be motsamao o phetheileng.
That's where the church is failing today.
Ke hona mo kereke e hlolehang teng ka jeno motsamaong wo.
Do you know that even your own behavior can knock somebody out of
it? Now, no, it's about to be sorrowed by how, but God
your misbehavior of unconfessed sins.
We sorrowed by how, but it is a bullet on Talona Badume,
who gets out of the character and a slayer humpy. And at the day of the judgment, Mr.
Tinakashlo, the Arabella, Carolina, Emily, and we are all.
Oh, you say, now, wait a minute.
Oh, or a jolly baby, and winner Brenham, Ebo, Hawking, need.
Joshua, after he crossed over into the land,
Joshua tshilele ka lefatsheng modimo no mo file tshepiso hore
just think to fight an entire campaign without losing a man.
Ana mfela ho lwantsha le botho lo ke ntle lo lahlwa ke monna a le mong. Ntle lo fumana isita le mongwa. Ntle lo fumana mooki ka pa thuso ya pili ka pa ho tlamello. Amen.
God said the land is yours. Ujumu bolele fatsi
ke la lona yan le lwana.
Think of fighting.
Ana ho lwantsha le botho lo ke ne ho se sapa mse subedu ho hang. Ha ho motho ya ka tswa kotse.
And they slay the Amorites and the Hittites. But there was
one of them killed Shimei.
And when Achan took that Babylonian
God,
and he
the next
day, Joshua said, stop. Stop.
Joshua are Eman.
Eman,
bebutle motsotso, ona le taba ye phoso.
Something's wrong. Yeah, we're going to be fast. Ona le taba ye phoso
mona. Re ka memela matsatsi a supileng a uitima dijo.
God made us a promise.
Modimo re tsheditse tsepiso, ha le tle ka re ntsha kotsi. Di rata rona di ka wela maotong a rona.
And there's something wrong here.
Me ona le ho phoso mona. Ona le ho tsamaile ka phoso kae kae ho ba rena le bana ba le shumele metsotsile tseng ba robetse mona ba shwile. Ke bana ba ba Israel me ba shwile.
Why did they die?
Ho bane ba shwile bana ba sina molato ka ho bane mona a le mong a tlola mola.
You see reason this needs to be.
E bona le ba ka le ho na ho lokela ho rutwa.
The church lining up.
Iri kere ke isa tsepame ho tsepama le lentjula modimo ho tsepama le modimo le ho tsepama le emong le emong
ho tsama
ka
bophetho
ka kotloluo ka phadime ya pontsing ya batho bohle ka ho tshaba modimo.
Because one man stole a gun.
Ao bani munale mung outse kubo mi a yentse sewana sa lokela ho sietsa ha ko sa maphilo abana ba le shumele metsweletseng ya hola ne le shumele metsweletseng mo hlomong ho feta ke dumela bile bana ba le shumele metsweletseng ba ne ba shwele.
Joshua
abisa are hona le ntho e phoso.
God made the promise. And
Modimo yentse tshepiso. Mi hona le ho phoso.
We bring the sick up before us and they fail to be healed.
Ha re tlisa ba kudi pila rona ba sitwa ho fola. Re loketse ho memela ho itima dijo ho mahlonoko ho bitsa phutheo. Hona le ho phoso kae ka.
God made the promise. God's got the sick.
Modimo yentse tshepiso, modimo lo getse ho tia tshepiso nyeo, ne o tla yetsa.
Ya
ba o memela ho itima dijo me ba fumana ba laola ka lotho, me akane a ipulela ka hona. Ya ba ba bulala le kola akane le tsohle le o tshisa melore ya bona, ba isiya mo ile sehopotso.
Me
Joshua tswela pele hantle dintweng a hapa ntho engwe le engwe ho se mong wa apo ka pa leqeba.
There you are.
Ke lona ba o he.
One day,
the sun was going down.
The next time, the sun was going down. Joshua, that great warrior, anointed of God, positioned
He needed some time. Mela ema hora tse ka ba le shumele metse medi ho fihlela a hapile le fatshe ya bona.
Now the book of Ephesians places us.
Joale buka ba Ephesians re beile ka madulo ka o Kriste seo ba neng ba le sona le fatshe le halalela.
We are placed not in the holy land but in the
re a bewa e sene fatshe le halalela empa ka ho moya o halalela.
Now let us read just the word.
Joale arba le nche fela ho bona ka mo kereke e phethaletseng ka teng.
Ke
le Paulosi wa apostola wa Jesu Kriste ka
thato
ya Modimo.
Oh, I like that.
Oh, ke rata hono. Modimo o moentse mo apostola.
No elders laid hands on him, no bishop sent him anywhere.
Ha o ba holo ba bele matso di mahai, ha o ba bishop ba mo rumetse ba ke seng, empa Modimo o mmitsitse lo moetsa mo apostola.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God to the saints.
Ke le Paulosi mo apostola wa Jesu Kriste ka thato ya Modimo ke ngola ba halaleditsweng ba Efesi e leng ba dumelang ho Jesu Kriste. Hlokomelang ka mo a e beyang ka teng.
This is not to the unbelievers.
Hona ho lebisa ho ba sa dumeleng. Hona ho lebisitswe kerekeng.
It's called to the called out ones.
O mengwa ba ba bitsitsweng ba halaleditsweng le ba bitsitsweng ka ho Kriste Jesu. Jwale ha le batla o tsiba mogwa wa o kena ka o Kriste Jesu ha le ka phetla ho ba Korinthe ba pele kgaola le shumeleng tsume.
He said for by one spirit.
E boletse ho ba ka moya o le mong re kolobetswa bohle meleng o le mong.
Jwang
ho kolobetswa ka eng moya o halalelang e seng ka kolobetso ya metsi lona batho ba Church of Christ.
But by one capital S.
Empa ka tlhapo ye kgolo M O Y A ka moya o le mong.
Not by one handshake, by one letter.
E seng ka o tsukutlana hang ka letso ka lengolo le leng e seng ka o fafatso hang.
But by one spirit.
Amen.
We are all.
Empa ka moya o le mong re kolobeletswa bohle mmeleng o le mong. Le fala rona le fatse le modimo a re file lona o phila ho lona moya o halalang jwalo fela ka a file ba jure kanan o re file moya o halalelang
by one spirit are we all baptized into
ka moya o le mong re kolobeletswa bohle melong o le mong le a tshwara.
Now he's talking to the spiritual Canaanites.
Joale o bua le bakanana ba moya Israele Israele ya moya e seng e ruile le fase.
Oh aren't you glad you come.
Na hali a thaba hali tswile di eyetsa gepeta.
Aren't you glad.
Na hali a thaba hali tswile le hwata teng.
And remember they had to eat.
Me hopulang bana ba loketse ho ja manna di jotsa manyolo itse tsone ho dimo ho fikela ba tshilela ka kwana le fatsi. Me ya raba tshilela ka kwana le fatsi manna a gautsa hona.
They were fully mature then and they eat the.
Ba se ba hudile ba tile he ya ba ba ja gore ya hale ya le fatsi.
Now.
Joale iri ka le sa hlolele le masia. Joale iri ka le sa hlolele nyorela le bisi la evangeli le sa tswa kwang. Le sa hloti hona le neneswa lo phaphatwa lo hatelwa ho ta kerekeng.
Now that you're real fully mature.
Joale le ba Kriste ba tile ruri ba hodileng le loketse ho jana matse tile joale. Le loketse ho kena nthong engwe o itsalo.
You're ready to understand.
Le loketse ho tlisa ho 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 tibile ho enne. O re ta kena ho yona ka ho otlolo.
It's been hidden since the foundation of the world.
Me o ipatile e salo thewa le fatshe.
O boletse joale e re ka le kene ka hare ka mona.
Hona ke ho lebisitse ho holo. Ne sengwe ba ba sa tswa tloa e gebeta.
E sengwe ba ba sa leng leeto.
Empa ho ba ba le lefatshe na palo. Ba amohetse ntshepiso. Ke ba bakae ba amohetse ntshepiso ya moya o halalela.
Aren't you glad that you're in the land?
Oh, na hali a thabale le lefatshe moseo ka kwano mona joale le ja goro e tile go ja dintotse thata tsa modimo mme na le kutlwiso e hlakileng.
Your spiritual mind is all salona
tsa moya di editswe ka hohle. Le tseba hore na yena ke mang, le tseba hantle hore na yena ke eng, le tseba hantle mo le yanteng, le tseba hohle hantle ka hona. Le tseba yo le dumetse mo yena mme le kgola ruri hore o kgona ho phethatsa seo le se beileng ka losong ya ona tsatsing lena.
Oh,
eo ke yena, ke yena eo Paulus ya buang le yena joale.
Listen close.
Mamelang ka hloko joale bona.
The faithful.
Ba dumetseng ho Kriste Jesu. Joale anke ke laela kereke ho phetha hono. Re kena joang ka ho Kriste.
By joining church.
Ka ho ikopanya le kereke. Tjhe.
By putting our name on.
Ka ho ngola lebitso la rona bukeng. Tjhe. Ka ho kolobetswa ka ho inwa tlasa metsi. Tjhe. Re kena joang ka ho Kriste.
By one Holy Spirit.
Amen.
Are we all baptized into one
ka moya o halang o le mong re kolobeletswa bohle tshepiso e le nngwe mme re majale fa a tsohle tse lefatsheng leo.
Amen.
Amen.
Oh, I like that. If it wasn't a horse,
oh, ke rata hono hole ke sa challenge ne nka hwele
hele
ha ke kena lefatsheng lena ke laka ke hae jwale ke kanana. Ke tla sa ntho engwe le engwe eo modimo a batlang ho ntshebedisetsa yona. Ke tsamaya dingalong tse halalelang.
A child of the king.
Amen.
Ngwana morena, ke apesitswe mme ke lukile. Ke tswile gapeta ho feta le lefatshe na palo ho emela diteko ho tshela Jordan ho kena tshepisong ena e tlotlehang.
Hallelujah.
Oh, ke fumane jwang ka moya o le mong. Ka o tshwana le ka mo Paulus a o fumaneng wa sebetsa ka o tshwana o dimaka ka mo o entse o dimaga
By one spirit, we are all baptized.
That sprinkle
doesn't feel pretty good, but we're
under.
Oh, make the beam swim under.
Oh, leba sesi swa tlasa ho. Ka ho moya o halelang ke tshepiso eo.
Our Ephesians.
Ephesians ba rona, Joshua wa rona, ile moya o halelang. Joshua ke o bulela Jesu mokholusi.
Joshua meaning the Holy Spirit.
Joshua e bulela moya o halelang. Ke ba pisa semoyeng jwa le ka ho entse na me. Hore yena ke mohlabani wa rona e moholo.
As God was with Joshua,
and Joshua,
and when sin comes in the
kingdom,
the Holy Spirit demands a heart. What's wrong? Something's wrong.
Oh,
can't you see how we got
misunderstood?
Too many sorrows.
Oh, Saul, holo, batswa mephato le dikolong tsa thuta modimo, lo tswela ntle lo ruta ntho tsena tse sokameng. Yo le ka bibele e boletse gore ba tla o etsa.
Seemingly not having the faith.
Ka ba kala o hloka tumelo ba tshile ho lona. Ha ba sa phuthe mo le lona le jwalo jwalo.
Having a form of godliness. Ana ne sa bua pedi, me le ba la tshe matla jona,
le ba jwalo ba furalle.
They don't know where they come from.
Ha ba tsebe mo ba tswang teng ba ke ba fana ka lebaka la letho. Ke bolela
hona. If there's anything that's a illegitimate.
Ha ba hona le ntho ya bo bonyati e sa hlolwa ke modimo.
Ntho e fela
le fighting ke moulo. Moulo ke ntho e ka tlasa tsohle ka o fitisi.
He is a he don't know what he is.
Ha o tsebe se o leng sona.
He cannot produce himself no more.
Ha o hono ikatisa ha.
A mule cannot be a mule. He don't know what he is talking about. For he is a little
donkey on a
narrow
horse. God has said that. Which rich is a little Modimo haka is a hono.
Modimo
bullet into Emily Emmita Saisiamu Futawayo.
Yes,
Emung Hart.
But a mule is a
Empa Molo Tataona in an Essay, Mimaona in a Perez Yad, Kahona, how to the Mowelante.
He pair
elegant with some Molu Kapa Molu, Kapa pair elegant with the Essay, Essay elegant with Sape.
He don't know how to the
Mowelante.
And he is a hard-headed
disciple.
You can never
be a step on your own.
And that's why a lot of make people come home at
Baba to Bolinka Tenka Kirikin. About Timur and Tatawanakima, about Timur and Mabonakima.
Don't tell about Tiban, the
Presbyterian, Methodist, Baptist, Kapa Polosa, Kapa Ho.
They don't know where they come from.
About Timur, about one thing.
And I don't know
if you have a lot of people who are not going to be able to do that.
You can preach to them all night long and they don't know a bit more than
you.
Now that's just
a lie.
I don't mean to be rude. But
I'm
not going to be able to do that.
Oh, dear Sebeta, 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 Fela. Oh, who was a Scopasana Sama Arminian, Seleka, Sebeta, Tiabona, Hotelo Dimo.
That's right.
Kihank, Mol. Oh, society such as some of Madden is Lava San Amayo, Hobale Famore, Nerugazo, Tara Dance, Ena, the Mikokoena, Musebeti, 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 Fela. Me bow, Basabetai.
Babu,
Nalia, Mueti, Moya, Alamu, Kali, Dimeti.
They stick out their ears and
don't
move. What do you mean?
Hona hoche utswa kae?
What do you mean?
O bolela nka moyo wa Allah ha ke so utlwile letho ka o. Oh, lo ke so bolela lehlanya la mofuta o itseng.
See they don't know who Papa.
Ya bona ha ba tsebe ntate ne le mang ka pa mene le mang le hona. Mme o lo ke so ba shapela ntho ka nngwe e o etsa ho shapa mona le ho shapa mane, le ho shapa mona le ho shapa mane.
That's right, an old man.
Ke hantle molo wa gale.
But I tell you, you don't have to do that by a real servant.
Awa kamea weza jwalo ka pere ya lisika.
Sibila
se padi hangfela ujima yona, mimuina, ya tahua.
Itziba
sewe siyeza.
Oh, how fine it is to
ride a servant. Oh, munna.
You better hold tight here,
ladies.
That's the way it is with real thoroughbred Christians.
Hallelujah. Hallelujah.
Receive ye the Holy Ghost.
Bakang emun emu walona mele kolo ba tsukane mitsina Jesu Kriste tsoro le ya di tsalona ba ile ka pele ka mo ba ka kena metsing ba ile ba ke ke ba phumula mo tsiare le bosiu pikela ba mo tsi mo ya halelang go bani.
You know a Christian knows
ya tsamo Kriste o tsiba hore ntata ene le mang.
See, it takes two.
Ya bona tsale hloka ba babedi.
That's right, Papa and
ke hantle ntate le mme.
The mule don't know which was Papa. Mo yo ha o tsi
ntata ene le ofe ka pa mene le ofe.
For we were born of the written word of God.
Peter said on
the day of Pentecost,
Amen.
You believe in the second coming? Amen.
Ask
the mule.
What's a mule hono?
The mule religion.
Udu meli ba mule. I get tibi ngaka Jones onare. Ah, kimo. Tama osale saule murao. Le abon. Oh, haba tibi. Ebo kia obulela kereki aka. Haina buniti bayo.
Oh, brother.
Oh, muina empa muna musadi. Yatsun. Labo beri utile akalo. Kaota hamure na Jesu. Atile akalo pela. Ore banana moya halla. Jola ka wina moya halla. Ota abjo.
Jesus said,
well,
we worship in this place. The hour is coming and now is when the Father seeketh He knows he's washed in the blood of Jesus Christ.
What's he about? What's the matter? And Jesus Christ, who fell like a moya, who does like a tissue, a mutimo, what's he about? I mean, then.
Sure, he's in Canaan.
If he look at Nana, what's he about?
That's what you're like a Christ or my hunt. Ask him, have you received the Holy Ghost since you believed? Amen.
Now, emerging where I'll hang with all to meet. Amen, Moina.
I said, Grandma, just as I said, glory to God about 60 years ago, I got it.
They don't even know where they are.
She knowed, and the water through the washing of the Lord. Now watch how this is addressed. Paul, now remember,
Go back and bring it up in the histories and lay it right out.
To the saints which are in Ephesus, and conjunction to the faithful in
Christ Jesus,
means they've been called out, separated,
and baptized by the Holy Spirit in Christ Jesus.
I'm addressing this epistle to you, my beloved. Grace be unto you.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Do you hear that,
Charlie?
Has blessed us
with all spiritual blessings,
not just something That same Holy Ghost is here tonight. Blessed us with all spiritual blessings. In heavenly places. We are assembled in heavenly
places.
What could happen tonight if we would be sitting here in a heavenly atmosphere,
and the Holy Spirit,
all sins under the blood, heavenly places in
Christ
Jesus. Divine healing, foreknowledge, revelation,
vision,
power, interpretation, knowledge, all
Every
heart
filled with the Spirit, walking together
setting
not one thing is smoke, not one sharp
ele ya hona hwani ka ba hoho ho se mo hopolo le o mong o mobe ha o motho yana le letso gahlana le mo e mo le o mo bua ka le rato le kutlwano e mo le e mo go hopolo ele nngwe tulo ele nngwe ya ba ha hutu wa motho wa moya o fuka ka se tsebo tsa le hodimo ke no na ba o he
as blessed us with all
ya re tsona le fa itse ka mahlono le o tle a moya
then the Holy Spirit
me moya o halankana wa tshulela o dima motho e mong le hore go ri yalo morena tsamaya o yesa bakeng se itse me o yetse ho itse ile bele ha yetse la jalo fela hantle ya bon go ri yalo morena e tsang tsho itse se bakeng se itse ile bele ha yetse la jalo
blessed us together in all heavenly blessings
gore tsona fa tsa mo ka mahlono lo ho tle a le ho dimo di bakeng tsa le ho dimo bona
according as he has chosen
ka mo o ri kgethetseng ho.
Did we choose him or he chose us? He chose us. When? The night that we accepted him. Chosen according as he has chosen us in him before
the
foundation of the world, that we should be holy without blame before him in
ore re tle re halalele re hloka sikodi pila yona
mogato
le rato.
When did God choose us?
Modimo re khetile neng? Modimo o khetile neng wena ona le moya o halalela?
O khetile neng? Before the foundation.
We saw towele fatse.
By his foreknowledge he foresaw you and know that you love him. And before there was a foundation of the world, he chose and sent Jesus that he might be the propitiation
of the world.
Oh, when God made man before
Amudimo
he made
man he pili abopa motho a ipitsa L E L L E L H Ela Elohim.
The word means in the Hebrew
lentsile o le bolelang ka se Hebrew go ba teng ka bogoni ba hao.
All by himself
ka bo yena ka hohle ha o ntho e bileng teng pele ho yena e le bona fela boteng bo kileng ba ba teng le ka motla ya leng teng ka bogoni ba hae.
El Ela Elohim means all sufficient.
El Ela Elohim le bolela ya ruile mogoni bohle ya ruile mbuholo bohle ya matla hohle ya lenteng ka bogoni ba hae. Oh,
but in Genesis
emba o genesa bo beri hana bo ba motho o itse ke nna
Yahuwah Jehovah. What I am the all existence one who has
kinna ya lenteng ka bogodi baka ya bupileng ho hong ho tswang ho nna ka sibile hore de mora wa ka kapa wa nakwana kapa e munyinyane mwanaka
why he gave man
hobani o abetse motho Jehova ke o bulela hore o abetse motho hore e be modimo o munyinyane.
Because he is Father God, and he made a man an amateur God, so he isn't.
Why are you not telling me Dimu? When the Mutu Mutu Munyani, how the Jualo, how is a soli Iliya Linten Kabuyena? Uten Lilukola Hai.
Ella,
Ella, Elohim.
Now,
Juali, Juali is Jehovah.
Jehovah meaning
Jehovah Ebulelanguri. Euya Linten Lilila Palahai.
Now God made man to be Jwale modimo bopile motho e tlebe ya rena go dimale fatse lohle
o ne a ina le puso me le fatse le ngalo eo motho a busang ho ya a ho ke le ngolo e fela ha ho ile ngalo ya hae eo a busang ho yona ine ne modimo go dimale fatse a ka bua me o be jwalo a ka bua hona me o be jwalo ke o mo a lente
God
Jehovah, the one who once existed in
self-existence, but now exists in
there you are.
Jwale balang hono re tla kena ho yona la bararo bosiu ha re na le nako e ngatanya re na mo tshe ka bana shumele metso me hlano me tla ke ne ke bo se re tla fika tilo eng mona empa re ke ke ra gona mo teng re tshwailweng ke moya o hallang wa pallo ke han jwale re bile ditswe neng ho ba sebeletsi ba modimo.
When was Arvel Neville called to be a servant of God?
O men Neville u bile ditswe neng ho ba mosebeletsi wa modimo. Oh, khile hona ho etsa ke thekesele ke tla le bolel a re ke mangolo a mang ke batla o tshware Petrus wa pili ga o la pili mashona mabedi mme wena Pet o tshware tshenolo wa lesomele ntso supileng temana borobedi mme nna ke tla nka tshenolo wa lesomele ntso meraro.
Now we want to listen here. You want to know when God called you to be a Christian.
Jela re batla o mamela mona o batla o tseba modimo o bile ditse neng ho ba mo Kriste.
Oh, I love this man shall not live by bread
alone. Ona ke motho ke ka phila ka bohobe fela empa le ka lentsi leleng le tswa molomong wa modimo. Ke hantle mo ena Neville o tshwere Petrus wa Billy 120. How le jwalo bala 119 le 120.
Listen to this.
Utlwang hona. Eh.
But with the precious blood.
Empa ile ka mari a bohlokwa a Kriste. Konyana e sina le thiba le sekodi.
Who verily was foreordained before the foundation of the world.
Yani arero le fatse le so thewe anto bona ha tswa mehleng ya qetelo ka bakala lo.
When was he foreordained?
One arero ni ha we so thewe le fatse.
Brother Pat.
When a pet mpalle tsenolo le shimelam tu supilante mana borobe. Sebata seo se boni sine se le teng. Me a siyo. Sise sitla nyilwa skoting sinto ya tahleho me ba a ile ne fatseng ba mabitso a bona a sakang a ngola bukeng ya bophelo ha isale le fatse le thewa ba tla makala ha ba bona sebata ho bane sise sile teng me ha siyo a thisi tla boela sebete.
Who's going to be deceived?
Ke manya tla thetswa? Ke manya tla thetswa ke motho enwa ya tletse morapedi ka mo Saule ane a le ka teng.
That was just so cunning and so perfect to it would deceive.
Yaneng ale mano me a phathaetse ho ka thetswang e bona ba hola ho kae bolukile selwashment me raro ke mana borobedi iri ke le balle yona.
And all that dwell upon the earth shall worship him.
Misara pelo ke bo se ba ahile. Bo se ba ahile le fatse. Ba ba bitswa bona sakang a ngola bukinya bo phile ya konyana e hlabilweng pili le fatse le theo. Ma bitswa a rona ngotsu ni bukinya bo phile ya konyana. Mo sa konyana ine ke hlajwa pili ho thewa le fatse. Ha modimo ine le Jehova El Ela Elohim ya le nteng ka bokgoni ba hae. Ya lo fela ka taimane ine mo e kgolo. Me ke ke ya ba le thole seed.
But inside of this diamond his
empaka ra diamond ena ditholwana tsa hae ine ile mokholusi.
In this attributes on the inside of him was
tholwana ena ka ho yena ile mofodisi.
Well there was ebo
ka mo gwa teng hono se letho le ka pholuswang ne o se letho ho fodiswa empa ditholwana tsa hae tsa hlaisa hono.
So then before
ka baka leo pele o tswa le fatse ha se a tsibile hore pona ha tswe ha ye kholo ka hare ka mona ya hore e tla ba mophulusi hore o tla ata me a tswe nama lo a hara rona me a tsiba hore re tla fodiswa ka matleba a ha.
He slayed the lamb on his book before the
a shaba konyana bukenya hai pele o tswa le fatse le ngwala le bitso la hao bukeng e o pele o tswa le fatse. Oh,
listen to this.
Utlwang hona.
Predestination.
We terelo pelo bo sheba morao bo itibelo pele. Ke batla hore kgetho.
Election looks back.
Kgetho e sheba morao ho bo itibelo pele.
Me
we terelo pelo bo sheba bo fello. Listen le bale hono. Hore kgetho e sheba morao mona ke ena mo elente. Ke ne ke le hlaba hlabane ke tsoletse sebe ke bo betso bo khopong ke tlile le fase ke bua mashano ke hlaetse hara baetsa dibe. Ntate le Messi tane le lokolo hlela Jesu ba etsa dibe ke ne ke le hlaba hlabana empa hang fela ka fetwa tlhaku ya khoro ka ba yo yetsa etsi jwang hono king khet
God before the foundation of the world.
Modimo pele o tshwa lefatshe a kgetha gore hlaba hlabane e tla e fetwe thaku ya koro. Jole ke a tsiba gore ke thaku ya koro ba ke phulusitse. Ke etsa ho joang. Ka o sheba morao le o bona gore o irerile e sale pele, gale morao kwana. Ka bo itsibelo pele a bona gore ke tla morata ka hona a etsa pheko ka morao ha e ka sebele. Gore ka yena ke tla ke fetwe ho tswa hlaba hlabane ho ya thaku ya koro. Jwale, ha jwale ke hokae? Ke pulusitswe ke tsamaya mohaung wa Modimo.
What does predestination
mean? We tell all people shall be fellow. Utang kisa kai, luri kia kai. Amen. Oh, who swear it when I ew?
Now, let's read just.
Jwale arbalen we happy jana, mirta lukela hukwala na kwane e kuchwane ruri. Kamo ore khete tseng ho yena ka teng ha o no so tele fashi ho re tere halalele
so ke skodi pila ona ho bane le raton la ona having predestinated us
one ore re re pile ho re bea
predestinated unto the adoption of children by Jesus Christ
ore re re pile ho re bea bana ba ona ka Jesu Christ ka ketso ya bo ithatelo ba o
wile a etsang. He by foreknowledge foresaw us.
Yena ka utiba pili uri bone pili tibonya hore ine le mphulusi ho ba teng ka bogoli ba hae bone o simanyolo e ho seletho ha e se modimo ela Elohim ya le teng ka bogoni ba hae ho seletho ha e se yena fela a le mong.
But in him was
empa ka o yena ile mphulusi.
Well, what's he going to say?
Ile uta pulusa e how little la hleile.
Knowing that then he knows.
Ka utiba hono e fela o tibile hore tlona ena e kgolo ka o yena. Ine ka hlaisa ntho engwe mono a ka e pulusa.
Then when he did that by foreknowledge he
me ha yense hono ka boitsubelo pele a sheba fatshe me a bona emo le emo yane a tla e amohe.
And then by doing so
Mika o etsa jwalo ya ba ore ho pulusa hono mo kgwa le mo fela ka o etsa e tla ba ho theola fatshe ka bonna le ho etsa nama lo ka sire sa motho di mahai lo mo shwela ke tla gibe ya rapelwa ho ba ke modimo kana nelo e rapelwa ya ba wa theoa mme a ipelesa hona
he did that he might
me ya ha etsa hono a etsa hono hore a tla pulusa luna ba ba tla ho pulusa.
Do you see what
I mean?
By foreknowledge,
amen.
The infinite God, who knows all
ka boitsibelo pele modimo o hlokang phello o tsibileng ditho tsohle a bona konyana mme a hlaba konyana pele o thowa lefatshe mme a ngola lebitso la gao bokeng ya bophelo ya konyana e a bona thetso ya satane seo a neng a tla se etsa ka baka leo a ngola lebitso la gao mono mme o boletse gore antikresto o tla tlala borapedi go loka gakana thaka le kgabane gakana monna ya masele gakana monna ya tletse morapedi gona
that he would deceive the very elected if it
ho atla thetsa le bona bagetho hola ke ntho e ka etswang empa ke ntho e kekenya etswa go ba mabitso a bona a kgethiwe pele go thewa lefatshe.
By election, amen. He chose them.
Kakhetho abakhetha mika bitherolo pili batsiba mo ba yante. Kiluna ba o he. Jale ki manya ka bilailang hono ke seo Paulus ya siboletsi.
That's Paul's scripture.
Kine ngolo la Paulus. Ke se ngolo sa Paul. Ke seo a sirutileng kereke ya ha.
The church position.
Kereke. Madulo. Pele fatshe le theo.
When God in his labor pain
ha modimo bohloko ba hae ba pele ane a tswala go tswala ka tsebo ya seo ne go tla se ye
he positionally placed you into his own body
a o bea madulo o ka hara mmeno wa hae ka sibile go ba mmalela go ba se go hae go ba moreri go ba mo profeta go ba hona kapa go ba hwane a o bea madulo o sibake
then when we have come from
ha re sere tsile di na hentsa di e ie tsa e khapeta ka khala letso me di kolobe di tsaka le ka le fase nampal
for the promise of God
ho ba pale ya modimo ke moya o halalela.
Ephesians 4:30 says grieve not the
ha efeswa bone mashwa mararo e boletse le skela swabisa moya o halalwa modimo o le tshaile o fitela tsa tsila topolo ya lona ke o
then God having predestinated
ya ba modimo ka o rera kera ke pele
he said in all the people there will be
are ne haraba tu bose botla ba le di milioni atisa ka di milioni tse tla tsa makaborapedi me ba thetswe a kekeng ba thetswa fela e tla ba bao fela ba keneng lefatsheng la palelo ao mabitso a bona a ngotsweng bukeng ya konyana go e seo theo lefatshe mme ba keneng lefatsheng la palelo mme ba nakefelwa ke gona batho bongata ba tshabana le gore ba tla itshwara ka mokgwa o tlololang batho ba bangata ba tshabana le gore moya galang o tla o etsisa ntho e itseng o tlang go swabela batho batho ba bangata ba tshabana le gore ba tla lla mme baratiwa ba bona ba ba bone ba lla kapa mme kapa moailane wa gago kapa monga gago a o bone a nke ke le bolele ka monna e mong ka motlha o mong pele ke kwala o ne o e na le monna ya bitswang Dafita mme ya reka ya modimo ne le tlase lefatsheng la Filista mme ya nto tshela e hulwa ka areka pholo ya gale e ba hula ya re ga Dafita a bona areka eo e tla o ne apere sephiganyang
He run out there and kick his feet in the air.
I'm going to tell a mono, a camel, this is my game. I'm going to tell a camel, a dipuluolo, a little a Israel. Ke mosadi o a nyarela ka festere mme a mmona a itshwere ka mokgwa o o tlholang a mo nyatsa e le motlhomong a re seketseke e mmoneng ka ntle ka mono ka mo a itshwereng o aga maoto a ye godimo sebakeng mme a tlolaka a dikoloa mme a etsa jalo kgele o tshwanetse a ba a tlhanya le bosio boo go keneng a gae a re ka mantswe a kang ana kgele o batla wa ntlontlolola kgele wena o le morena mogatsaka ka ntle ka mono o etsa jalo o itshwere ka mokgwa o Dafita a re o sa sane ke tla etsa gantle o feta mo
He said, don't you know I was dancing unto the Lord?
Ariana, how tibi kineki hubela pila morena na?
He crossed over. He was in the land of the promise.
He lost all his shells. He was so happy to know.
No, I'll tell you. They're afraid to come to the church to be baptized in the name of Jesus Christ because they're ashamed of
Jesus Christ.
Somebody said I had to recall
him.
God looked down out of the heaven and said, "David, your son, a man after my own heart."
David wasn't ashamed.
He loved the law. There's a little tent meeting.
In a little tent, yana ya tente mona koning. Sebeletso nyaka ya pele.
Us preaching the same gospel.
Ina ke bolela yona e fangedi ena, ntho e tshwanang, menono e sa fihlellweng ya Kriste.
Water baptism.
Kolobetso ya metsi ka lebitso la Jesu Kriste. Budumela hore lentswe ka leng ke nnete. Kolobetso ya moya wa halang, pholisi wa galalelo, matla modimo, jole fela ka ke rera hona jwale. A ke so gelo hele ka rona e fihlele ya lona le ka monoko o le mong.
God revealed more of the temple so he can bring it out of his seat. He never takes away from what has been.
He can't hold it.
He's
I stood down there
when I came in morning,
There was a picture of the old ancient Hebrew sign of God. Wednesday night, we're going to the city. And then on next Sunday morning, we're going into the
Me hape Sunday o seng re ke nntleng ya o bewa ha ke reke madulo.
Oh, if we'll probably get in on that.
Oh, hai ba mohlomo re tla kena tabeng e o busung bona bo tla mbala boraro ho lona batho ba mona Jeff.
Positionally placing the church.
O be ya ke reke madulo mo ba loketseng o ba hona teng e mong le e mong.
How we're called.
Ka mo re bitswang ka peo.
God has adopted us
unto the
sons. We are sons by birth, adopted in position to be placed by the Lord. Look,
everyone is on the cross here.
But Joshua divided the
Lord into the utmost parts of the
Lord.
Look at
Jacob when he was dying. A prophet, lying. Look at Jacob when he was dying. Pulled his feet up into the bed, said, "Come forth, ye sons of Jacob, and I'll tell you where."
Ahula mautua hai mualong hori atamena nkwano na baraba Jacobo miki talo bolela mole taba tenza tinata telo. Oh, kiatiwa nkana kabaka kabona halaki kimakat. Batu wakabona halaba makat.
Oh, if you only knew the.
Empa oh halinele tibile hori seo hutuka holi nkapelo.
Come forth and I'll tell you. And I can take that same scripture and take the We're one day near home. You dear people, you're sick, or you wouldn't
be.
I'm your brother. I have a commission. Not as my
power.
As I said this morning,
I have a little prayer to ask. Jale ke ipotsa o petisa hona nanga se kope mwina ka ho tla kwano le ho batlotsa ka oli. Na o tla etsa hono mwina never. Ke tla le kopa lona kereke na le ka ina mathapelo.
I remember last week when I was so sick with that.
Jale ho pula mveke e fitileng ha ke ne ke kula holo ke oli ya castere nka be ke ile ka fana ka ntho efe ka pa efe. Hola motho a ka fita me a mpe ya matso o di. Hola ne nka thola motho yo modimo a mohlono le faitseng lo mothusa nka be kile ka e ananela haholo lona bohle dikutlwa jwalo ka nna le gatheng leo le dikutlwa jwalo hore le batla ha nka le etsetsa ka moo ke neng ke batlile ha motho a ka nketsetsa le gatheng leo modimo a nthibe ke setsilatsile mosebetsing ka mohle.
Just come in like
Yena fela ka mogwa ona me o re jwale ka ho msadi enwa ere na o gaitsedi moketekete bitsela ho ke mang gaitsedi Howard hore o gaitsedi Howard na o modumedi gaitsedi Howard wa dumela o modumedi ha o le jwale bona ona le tokelo mahlonolo ngohle a lopolla be se ke re gaitsedi Howard ntho engwe le engwe tla itokela me ke tsamae Oh, kamo kare, ke ke tla hoeletsa ke hlabe ditatse ke re morena, iluketse u etsala ka mogwa ono, iluketse fela ho ba jwalo. Mme ka nana ebo batho ba nana ntho eo, nako eo ke tlang ho ba rapella. Ka baka le king le bona seo ke se bolela. Mme ke nile ka ema hangata, mme ke nke batho le hore o gaitse di rate ya, na o tla e dumela, o na o tla e dumela. Morena o modimo etsa hore ba e dumele, aba ke ba e dumele. O hle na le tla e dumela jwale, ha se yona.
I pass from
there. Amen. Ki se ki fitile mono, ki se ki fitile mono. I say ho wat nao modumedi.
Yes, I am.
E ki ena.
Alright.
Ke antle ga itsedi ho wat ha le modumedi, o mo jale fa ntho engwe le engwe modimo a e ruileng. Me ke tshware le tsola ha e fela. Le ya bona ki dumela hono. Ke ho ka hana le ga itsedi ho wat ka o bya matso a ka o dima hae.
Jesus had said, pray for him, he said.
Jesu ha re le barapella o itse le be matso a lona o dima bona. Ki mo ibe wa fola. Akare nto engwe le engwe tla itukela gaitse di hot. O ka ya hae nwa hlapoela modimo a hlonolo fata. Wena o gaitse di Hampton. O modumedi ha o jwalo. O mo jale fa nto engwe le engwe e wana le yona. Modimo a be le wena gaitse di Hampton. Ya hae o hlapoela jwalo Jesu Kriste o foris.
Amen.
Your sister. Slaw. You're the woman you prayed for at the hospital. You're a believer then, Sister Sloan. Heir to all that we ask. Sister Sloan, may you receive what you've asked for. Be well. God will grant it to you.
Amen. Praise the Lord.
May the God will give
yes,
you.
Sir. Yes, sir. Hallelujah.
And may the Lord God give you, Jesus, exactly what you asked for. Have you to you.
And Jesus.
I know you.
Praise our God.
Right. You are a believer, sister. I know you. This is your husband, man. He's the one I prayed for over the phone that day. I always remember that.
Amen.
Could go to meeting and tell us to come to meeting and the Lord will give us and send me to meeting.
Amen.
The proxy you stand for someone else. What a Christian thing it is, sister. See, he was in proxy also, and he stood for all of us. Your believer never arrived to everything that God promised.
Yes.
I'm his servant. And by the name of Jesus Christ, I give you what you ask.
Amen. Praise the Lord.
My brother, Bill. God bless you. Been also good to you. You're a believer, I know you are. I believe that God will give you everything you ask for you are a believer. That's his service to you, my brother. In the name of Jesus Christ, I give you the desire of your heart.
Thank you, Lord.
Go ahead and receive it.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Sister Bruce, I know you. The little nurse at my back knew you. She used to be down there in the Motel J. J. Quinn J. or something like that. You stand for others. Watch your desire to live and follow. For yourself tonight. Then the enemy has jerked you beyond the doctor's reach. But I'm coming after you. For the slingshot. And in the name of Jesus Christ, I direct the slingshot, the arrow, the rock,
Jesus. Thank you, Lord.
And bring me back to God. Give that to me through Jesus Christ's name. Amen.
Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus.
Do you believe it? You're hurting you in your side. Low and on your left side. Do you believe that God will give it to you, sir?
Yeah.
And it's his servant. Lord, this hand perhaps has done a many hard day's work.
Yes.
Come here for a purpose, something to do. Give it the desire of his heart, Father, as I pray in Jesus' name that you will. Amen.
Amen.
No doubt. That hurting will stop you. I'm hurting down there and you'll be all right. God bless you.
Brother. Amen.
My hand and my throat. I have to get into my heart. I can't say I can do that.
You are a believer.
I am.
You're a believer.
The Holy Ghost. I know. God dwells within.
And you're heir to all these blessings.
I know. And I believe in your prayers, Brother Branham. I believe that God will heal me. I believe that He answers your prayer.
Thank you. Father, I bring this, my sister,
Lord,
into the line of
God. Thank you, Jesus.
Into the center of the power. And I'll bring her back to you from the enemy's clutch in the name of Jesus Christ. Amen. That's just the way it will be. Lung operation. Oh Lord, as this young woman stands here yet in the bloom of youth, I pray for her. And a lung that would have to be taken out and should stoop the rest of her life. You are our Father.
Amen.
And I aim the fire of prayer right at her. Lord, right straight to that lung. I send this prayer in the name of Jesus Christ. May she strike that lung.
Amen.
In the name of Jesus
Christ. Hallelujah.
Amen.
I believe it. Thank you, Jesus.
Your sister, back in your head, drawing pain. You are a believer and an heir to all God's blessings. Sister Dear,
thank you, Jesus.
Lord, I bring her to you with this little sling that you give me. As you give David a sling to watch his father's sheep. And if an enemy coming after the sheep, he wasn't afraid. Grabbed up that little sling and went right at your lions and bears. And he brought the sheep back. This is a prayer of faith. You told me if I get the people to believe and be sincere, I'll bring Sister Dirt back tonight. I'll snatch her from the hands of the enemy. She's your sheep. I'll bring her back to the Father.
Jesus.
In the name of Jesus Christ. Amen. Sister Lone. High blood pressure. And you're a believer, are you, Sister Lone? I heir to all the blessings. Then, Father God, I aim this prayer tonight as from the sling of God for Sister Lone's high blood pressure. May the next time the physician takes the blood pressure, may he look at her and say, it's normal now. She'll know what it is. In the name of Jesus Christ, I give it to her.
Amen.
Yes. I wish I had my dad here tonight. I could offer prayer for my dad. I will for yours. I understand that.
Man.
Heavenly Father, the man that sired this boy, that he's here on earth tonight because of him, and his own son desires that his father will be brought back.
Hey.
We outgunner in the world of sin, alcoholic. Oh Lord, I send this prayer with faith and strength and with all that I can throw it. This little pebble in the name of the Lord Jesus, I sling it at that devil that's caught that man
caught
in the and he comes safely to the fold in Jesus' name.
Thank you, Jesus. Blessed be his name. Yes.
You have a desire to receive. You want to come into the land where all the promises are.
Yes, Jesus.
Now, Lord, this boy is just across the river, camped on the other side, and jarred is swelling. And there's no way for him to cross except you make a way like you did for Joshua.
Amen.
Or Israel. And Father, I am asking you as your servant Let our precious brother, oh God, let him enter into this promised land, this promise that on the other side is, I was carried the other night. May I have the privilege of grabbing him and throwing my arms around that other land, saying, my precious brother, grant it, Lord. May he receive the promise of God, the Holy Ghost. Amen.
Thank you, Jesus.
Oh, Lord, to this my gracious brother,
thank you, Jesus.
This hand has been kind to me and has good things for me that untold of. He believes and has faith. And now an enemy tries to grab this, my friend, sugar. And he thinks that he can grab this boy. But I come after him.
Yes, Lord.
I'm coming to bring back your own, Lord.
Yeah.
I'm slinging this rock with a zero faith. In the name of Jesus Christ, I strike that sugar down to your
throat.
Yes. Bring back your own sheep to the fold, Father. In the name of Jesus.
Amen. Bless him, Lord.
Each pound overweight takes a year off. To the insurance company. And she wants to live to the honor and praise of God.
Amen.
And there's no doctor can do this, Father God. It's just in your hand. And Sister Bell has been very faithful. And she's been kind and considered and
tried. Oh, amen. Bless her.
She's went through many deep trials. I come for her tonight, Lord. I come to meet that enemy on her. I aim with all the accuracy that I can aim with. In the name of Jesus Christ, I hurl that stone of faith at this enemy that's got her. May it scatter him and run him away from her. And she'll be able to be restored back to the shady green pasture.
Yes,
and
amen.
And still water through Jesus Christ. Amen.
Thank you, Jesus.
She'll be, Sister Bell, and he's coming out.
Brother Ben, I love the Lord better every day I live, and I've been coming here 20 years to this place, and I've been healing just nearly everything that ever got the matter with me. You remember all the things I've been
doing.
And he's blessed me so much. And I love him better every day of my life. I know I'm with, right with the Lord. If this ain't the Holy Ghost I've got, I'm still on the altar for everything he's got for me. And I'm going to die on the altar. That's what I'm going to do. And I'm going to die on the altar for Jesus.
Amen.
And I'll tell you what I want you to do. You don't know, it took his whole family in with him, and I want my whole family. You know, I want my loved ones saved.
Your children. Yes,
my children.
Yes,
and
sir.
Have you know all that? You prayed for me.
We are all acquainted with Sister Spencer and know that how that her and Brother Jeff came on through the rough weather has come down through the church. And I cross over the other side. They won't be toddling along like this. They'll be young. Brother Jeff, if I just only say, you know, that you all know how, just across the little shadow. You go back to that lovely young girl again and go to Jess to the young boy. God promised you. Now look, I want to give you just a little teeny bit of teaching. Since you're the last one here, I want to give, because I know this your little boy, Charlie, he wasn't be prayed for. I want to say this one thing. Did you ever read in the scripture where the Bible said this? Paul told the Roman centurion, can you hear me all right? Told the Romans when he pulled his sword to kill himself up at Philippi when he was in jail. And the earthquake shut the jail in. He said, believe on the Lord Jesus Christ, and thy house shall be saved. Did you ever hear that? Thy and thy house.
Yes.
Now look, if you have faith enough for salvation for yourself, can't you also have faith enough for your house? God is someone to do. And Lord, I pray for Sister Spencer and Brother Spencer tonight that every child, them and their children, will all be in that glorious, happy land there, where there will be no sickness or no old age, no sorrow or disappointment. And all this little life here will fade into a nightmare that's passed by. May they receive this, and may all of her children and her husband, all of her loved ones, and all that love her and all that she loves, may they be there with her. In Jesus' name.
Amen.
Thank you, Lord.
God bless you.
I'm 82
years old.
But you're getting broke down, Daddy. But I still do all the broken marching and arms.
Just like the road is falling apart.
Yes. I'm so tired all the time. They tell me, I have my stepmother lived in my ear going high. He was a year old, long time ago. She said, well, Mary, you'll be tired all the time. I'm tired.
Well, you're just ready to go to rest.
I'm just tired all the time. I need rest.
Yes, ma'am.
And I want to rest. Lord, I love you.
Just keep your faith right in Him, Sister Spencer. You'll cross over.
I'm going to die. I'll be home.
In Jesus' name.
Amen.
Praise God.
Praise God.
I want everything He's done for me.
And just as sure as I stand here this way with you tonight, Sister Spencer, by His grace, I'll see you and Jess across the border. Young and happy. You all be running home, my brother and my brother.
Yes.
I'll see you.
Amen.
Father God, this girl had a breakdown, and she's out of reach of this.
Amen.
It's only trail I hinder. But I come for her tonight. I come to you, Father. I come asking you to direct the shop that I shall buy. May it be exactly zero of the crosshairs on the back. May this prayer in the name of Jesus Christ strike that nervousness and tear it to pieces. Bring back this sheep of God's pasture. It just has to be.
Hallelujah.
God of heaven, grant that her six children, that she desires to be saved. She's heard that testimony of Brother Dalton, his lovely daughter. She desires her six children, Father. May she have them. May they be her in that land where they're safely protected and sheltered by the blood of Jesus Christ. Amen. May you have them, sister, my prayer. There's nothing hardly can help it. They give them a little stuff like a something like an acetylene. It's a cortisone, they call it. And that kills you on this. It carries your blood. So, but look, see that the arthritis is like the lion that grabbed the sheep and run away. Now, what would a little slingshot do? Ooh, my. There's a big roaring lion of a lamb. And he loves the lamb, so he's going off of the lamb. But David cut the slingshot and went after
him. Amen.
See, now watch. He had five rocks. F-A-I-T-H.
Yeah.
Himself. I-N. The sling was in his hand. J-N-S-U-S.
Man.
He's a dead shot. Something has to happen. Let's go after that arthritis tonight. By this prayer, may God give you.
Amen. Jesus.
She wants to be that guy's name?
No, she didn't say.
You wanted to be that guy. Thank you, sister. not because of that's the way. It isn't because if that was in the Bible for Father, Son, and Holy Ghost, I'd believe that. I'd stay right with it. I wouldn't want to be any different. I'm going to be responsible for that. Now, God said just the way that said it. Not to be different, but to be honest. Now, Father, we come for her love.
Yes, Jesus.
God authorized us, and here she wants her to be baptized in the name of the Lord Jesus. For that is the entrance. That's the open gate. That's where Joshua opened up one path that crossed over into the promised land. There wasn't only two or three places opened up. There was just one.
Yes.
Peter, on the day of Pentecost, when the church was first inaugurated, opened up a path. Said, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ.
Yes, amen.
Never did they vary from that same path. Each one crossed into the promised land. Some of them were trying to get across way down at another ford. And Paul said to them, unto what was you baptized? Where are you trying to cross at? And they said, down here where John was. He said, well, John only pointed to the time and the place. And then when they heard this, they were baptized at the right ford. And they went across and received the Holy Spirit from it. Grant to our sister and her loved one in the name of Jesus Christ.
Amen.
Brother Lyon?
Well, he really fights me.
Come on. Come on.
Remember up there when you.
Is it over now?
Yes, it is.
God bless you. You're on the road to the promised land. How many of you remembers of just before this ministry was confirmed to me and me being fishing with a man one day down to a river, a lake, and I catch some little fishes and the Holy Spirit came up on me. There was this man is a Jehovah Witness. Was. His brother's here somewhere, thanks Woods. He's in here somewhere, which is my neighbor. This is Lyon. And these people were Jehovah Witness. And they said one day when we was fishing down there after this boy got converted, I told him there was something in his life what taking place and all about it, which he just now told me, and he just now got it out of his life. That's right, whatever it was. It's exactly right. His father was the one that was a reader. Is that your today? And he and his wife both was baptized. Jehovah's Witnesses in the name of Jesus Christ here in the pool. And this man was sitting by me, my brother. Banks, where are you? Is he inside?
Right back in the corner.
Back in the corner, yes. And we were fishing. And brother, my little boy had killed, I thought he killed a kitten a few days ago. That little old mother cat had a bunch of little kittens and he picked it up and dropped it. And I thought, the Lord is going to raise a little life the day before. Is that right, Mom? Setting up in a cove. And I said, that's thus saith the Lord. And we fished all night and caught nothing. The next morning, we were fishing back in a little cove for some bluegill, that small fish. And Brother Lyle had a big pole, and he let a little bluegill swallow it, the big hook he had. So when he pulled it out, the little string was all the way down, the big hook in the little bluegill's belly. And when he pulled it out, he just had to pull the entrails and everything else out of the little bluegill gill. And I just pulled it all out because the big hook had got caught down in the fish's belly. And when he did, he threw it out on the water, and it just quivered four or five times, and that was it, because his entrails and gills was hanging out of his mouth. And he floated around there for about a half hour, floated back up into the bushes, and I was sitting there fishing, and all of a sudden the Holy Spirit comes. He said, speak to that fish. I said, little fishy, Jesus Christ gives you your life again. And that little fishling dead on the water turned over on his side and went out into the water. Brother Lyle, Brother Wood, you said in present. Brother Lyle said, Brother Brandon, that meant for me because I said to the little, I can tell him what you said. He said, when he pulled the heathrows out of him and threw him out there, he said, you shot your last one. It was like that. So God, he said, it meant me. And I said, no, Brother Lyle, that wasn't it. Brother Banks back there said, how many people in this world, how many thousands would love to be standing where we're standing right now to see the power of God come down and perform something like that? In other words, I believe we all felt like Peter did. It's good to be here. Let's build three tabernacles. That's right. Now, Brother Lyle, you're in line with the Holy Spirit now. You've left Egypt. The garlic pots and the filth of the world is left behind. Yeah. You're standing down to the Jordan bank now, just across Shiloh. May God take you over.
Yes.
Almighty God,
Jesus.
Here's your trophy. He sure was in an awful fix, Lord. But my heart went for him. Our prayers have struck the very killing blow yonder. The very thing that held him has gone from him. It's been smashed. And now he's walking down into the Jordan. Take him to the promised land.
Yes,
Lord, and seal him among the people.
Yes,
but on that glorious day when we shall meet down there, may I feel the embrace of his arms screaming, my precious brother.
Amen.
I know him. Bring thanks along with him, Lord, will you? Papa, Mama, and all of them. Sister and all that great family.
Yes.
May we all meet under, Lord. May every one of them be filled with the Holy Ghost. I pray in Jesus' name. Amen. You will receive it, brother. God bless you, brother. Yes, brother. There's someone dying on a long distance call, and I'll turn the service to Brother Neville. Won't you?
Great and wonderful day in the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied. Uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost, and given the office of prophet to speak to this generation.
Yes.
Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates. Each one who goes out the door tonight, may that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide.
heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you. And we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Just daydream one and all three things on you. Same old thing.
Amen.
So we sent a rock of faith. So I sent prayer after him. In the name of Jesus Christ. He laid him down on that cross and that death on Jesus Christ. No breath, no pulse, no respiration. No mention of high settings of God. Drops from the pit.
Jesus leading him away there with the prayer.
This is still open?
Yes.
Can I have your attention? Went up with a lot of vengeance. A preacher up in Indiana was preaching, dropped down in the pulpit just about an hour ago. While he was preaching, fell forward and died in the pulpit. A noted evangelist, preaching up here in Indiana. The pastor just called me. He died while preaching under the anointing of the Spirit. Fell forward, his eyes set, his respiration left him. He's pronounced dead. Been laying dead for an hour. And something told him to call the church and have me to pray. So I sent prayer to bring him back in the name of the Lord Jesus.
Amen.
May you join with me by faith that it won't miss the target.
Amen.
And catch it and bring it back. Thank you.
Praise God.
God be with you. I'll see you Wednesday night. New people from Georgia and around. Bye-bye. God be with you. Brother Pat.
We got some fire seats lined up. Are you having to be bums and cheese on this morning?
God bless you and your husband and your children. Bye-bye.
God bless you.
I tell you how much it has to go in worshiping with you today.
Thank you, sir. Thank you. I'm so glad you were here. Enjoy being with you and worshiping with you, too.
I'm not some man from my father.
You're beautiful.